Sexy diva, divana, LG.
Nani mkuu, kimako mtala, siya chiki kila isi, leo inamwagika jamu.
African princess.
Mkuu, kimako mtala, yani kamkira kiti, leo inamwagika jamu.
LG.
Check it to check it to my head.
Check it to my end.